Nigga, I'm on the run. I'm on the run. Donge, ra, omera, donge, donge.
Donge kamano e kaka wata biro kalando.
Biro kalando.
Mos kamano sina haraka batonga kando.
Songa kando.
Mina testa mindo buli abuli kabando. Omera bando uyoma alego senya migori bato.
Omera
niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Nigga, I'm on the wall.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni. Niko mbioni.
Omera.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni. Nigga, I'm on the run.
Boys na testa, na testa.
Onuru na giza,
onuru na giza.
Mistari ni moto na mimi, mistari ni rap na giza.
Rap na giza.
Kutoka left side, man, feel my flow.
Feel my flow.
Kutoka the best side of the 254.
Omera.
Doni kagolia,
kagolia.
Vijishiki,
vijishiki.
Yukula nizi,
yeah.
Nasi toki kisi. So na die kuchange who? Niende Mississippi,
Mississippi.
Tangu mazishi,
mazishi.
Bado na ishi.
Wafiti,
wafiti, bado na hisi,
na hisi.
Hizi mistari nifunge kami shipi,
kami shipi.
Hii muziki nafanya ni kazi na spit, mistari nipate mavazi.
Hii muziki nafanya ni kazi na spit, mistari nipate mavazi.
Niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, nigga, I'm on the wall.
Niko mbioni,
donge,
niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni,
donge,
niko mbioni, nigga,
I'm on the run.
From the witch of home south drift, nigga, niko mbioni. Boy wake richo cheesy,
cheesy.
You can call me mad,
mad.
Zangu zangu zimeshika nigangu, bado sija hangaika. I'm getting to another level, nigga. Fake niggas gone dead. You know all they do is talk shit.
Talk shit.
Fake niggas just talk shit. By the way, your girlfriend she came to me.
For real?
She told me she into me.
Man,
I tell her I hate that shit.
She ugly.
I got you bitches that love me.
Love me.
All of them niggas they know me.
Money go
street to street, I'm running the city. I got my business is running, nigga.
Business.
I got my business is running, nigga. I'm making paper, my nigga.
Money.
I'm making cash, my nigga.
Oh yeah.
From Kericho to Nairobi, I'm chasing paper like a nobby. Buddha, Niko mbioni. Nigga, Niko mbioni.
Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni.
Money go.
Niko mbioni, nigga, I'm on the wall.
Niko mbioni,
donge.
Niko mbioni,
yeah.
Niko mbioni,
Omera.
Niko mbioni,
donge.
Niko mbioni, nigga,
I'm on the run.
Niko mbioni, sasa kafuni,
hey.
Wacha nifiko kingoni,
hey.
Wacha nipige mishoni, luka taipa sibongi kilami.
But
wacha nibonge kilami, we got the game, also we got the base,
hey.
Too much sauce in my place, nakula misari kamili kubase. No wonder ni mimi nangara kwa ngazi, ngozi. Atatandeke malazi, alafu nikuye mchuzi wanazi. Nina magazi magari lakini tafika mahali. Napenda zalali na mimi sikuji makali.
Makali.
Mbia niko mbioni. Niko niko mbioni.
Hold up. Who got the keys to the city?
Me.
I told you I'm running my streets. I got the juice.
I got the juice.
You call it us. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Nigga. I'm on the wall.
Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Nigga. I'm on the run.